yo, what's up? Fellow, we's on the boy. Just my on the beat. GTK Records.
Watoto.
Bado nina imani Mungu baba atatupa dhamani Wanaotaka tupikane samahani Leader, we need peace tafadhali Kautaka mani pigana mwenyewe Sisi pia ni watoto wa wenyewe Wajaka, kweche mambo ya mawe Wakale na masai tuache mishale Wakikuyu, kweche mambo ya panga Wakenya kweche mambo ya vita Tukisupa, mandelewe tatupita
Watoto
Mambo yuchujezi Kuna wanasisa wako na ufuzi Wanatumia vijana kiushenzi Wapigwe radi wasikie mbrrr Time is now ya kusema never One Kenya one love ni forever Wakileta vita bona towalenga Kusukuma mani tuko together Ufisadi nono, apana Ubinafsi nono, apana Ukabila nono, apana Maendeleo yeso tutapata
Watoto
Chaguzi bora, viongozi bora na maisha bora Chuki na wivu sije ikatuzorora Shetani akikuja kutupora Pate kama mona ni mulinzi bora Huu mwaka isikuwe ya rebel Isikuwe kama 2007 Kama UGB CGM7 Mara this, mara that, nani president Ufisadi nono, apana Ubinafsi nono, apana Ukabila nono, apana
Watoto
on the beat.